Yeah, it's time of Niti. Azam. Dinika papandikale. Pinisungangelingengani. Kafulunganya telikonsi. Ungena kumumo orongi. I always tell you this, Koko. Yellow peshu, Koma Koko. Unazones, Bexa, Oboni. Kavele ufuka ukote. Uteta too much, uteta too much. Just be a cut can and cut a this cut. You cut a yang gun. I know you don't worry, I know you don't worry. Si strawberry nyan. Uteta too much, uteta too much. Just be a cut can and cut a this cut. You cut a yang gun. I know you don't worry, I know you don't worry. Si strawberry nyan.
Ewe nandi chikon o, gena. Uzo tini apa, wena. Ewe nandi Gena, uzoti ni apa, wena. Ewe nanditi konko, konko. Ewe nanditi konko, konko. Ewe nanditi konko. Gena, uzoti ni apa, wena. Uzoti ni apa.
Denza is sex in juicy positions. Wakoma wati uzondikela e kitchen. Tafike ndlini wasiste jwanda konvachin. Ubuzi ngobi sube stratoni now nix ni. That's why ndithi eat a titty. Lick e cookie, tinti clitty. Leave your penis in your bendy. Leave your penis in your bendy.
Wow wow, yima. Kutheni le outi ithandu swila. Usungandizo basele kangenxa ujima. Dojimisa kule kiss ndikushiyulila. Exe wow wow kangane. Ibinguwe lo befona maubane. Andifuna ukufonyozwa khawulale. Naxa ndinoza pho kuwo uzosukuxakwe. Yima nditsale. Kutheni amadoda bethanda ukugqithisa umjida uthe efonini xa sinotyana nganithisa. Anokwazi uwaste ixesha, anokwazi ukugqithisa. Ba awukwazi uyenza isex, anaxesha lofundisa. Kutheni amadoda bethanda ukugqithisa umjida uthe efonini xa sinotyana nganithisa. Anokwazi uwaste ixesha, anokwazi ukugqithisa. Ba awukwazi uyenza isex, anaxesha lofundisa.
Ewe nandithi konko, ngena. Uzothini apha, wena. Ewe nanditi konko, gena. Uzothini apha, wena. Ewe nanditi konko, konko. Ewe nanditi konko, konko. Ewe nanditi konko, gena. Uzothini apha, wena. Uzothini apha, ish, ish, ish.